próxima.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira live turi kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Cornelius ni urimo kumfasha mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tahaniwe urimo kwegeranya iki kiganiro. Itsinda rigizwe n'abaganga, abaforomo n'abaforomokazi b'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo zirimo inzobere mu by'ubuvuzi bazajya mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu. Bazaba bajyanywe n'igikorwa cyo guhererekanya ubumenyi n'ubuhanga mu by'ubuvuzi na bagenzi babo bakora mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Mu kiganiro muri Sanga cya none turavugisha bamwe muri izo nzobere zitegura kujya mu Rwanda guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu kugeza tariki ya 15 z'uko kwezi nyine. Aba ni nabo bahuza bikorwa buru rugendo. Kuri telefoni turi kumwe na Madame Bernadette Dennis. Uyu akaba ari mu mujyi wa Silver Spring muri leta ya Maryland hano mu nkengero za Washington DC. Madame Bernadette, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane. Mwaramutse.
Mwaramutse neza kandi turagushimiye kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire.
Namwe murakoze.
Urakoze cyane. Kuri telefoni nanone turi kumwe na Landry Kwizera. Uyu nguyu ari mu mujyi wa Portland, Maine, aho ni muri leta ya Maine. Bwana Kwizera, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane edirwe makuduye ikaze mu kiganiro.
Urakoze nawe kutubonera akanya. Nari mbivuze mu kanya ko muteganya kuzakorera urugendo mu Rwanda. Mbere na mbere kugira ngo abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bamenye abo tuvugana nabo, Madame Bernadette, tubwire mu busanzwe mu buzima ukora iki?
Murakoze. Njyewe ndi abo bita registered nurse, ni ukuvuga umuforomokazi. Nkaba mfite experience mu bintu bya surgical oncology, intensive care. Ubwo intensive care sinzi uko nayivuga mu Kinyarwanda cyangwa
no kwita ku ndembe.
Okay.
Cyangwa se yego.
Yego. Hanyuma ibintu bya oncology n'ibintu bya cancer, abantu babazwe mu bya cancer. Ya ubungubu akaba ari byo mfitemo experience nakozemo, ariko nkaba mfite na maitrise mu bintu bya public and community health. Nkaba ntagikora, nakoze mu bitaro, ariko ubungubu nkora ibintu bya consultation.
Consultation ni ubujyanama.
Okay, murakoze.
Urakoze cyane. Landry Kwizera, wowe nawe tubwire, nawe uri inzobere mu by'ubuganga, mu by'ubuvuzi, wowe ukora iki mu buzima busanzwe?
Koze, njyewe mu by'ubuganga nkora ndi psychiatric nurse, nakoze nursing, ariko ni specializa mu byerekeranye n'uburwayi bwo mu mutwe. aho mfite experience mu gukorana n'abana bari munsi y'imyaka 25 kugera kuri 18 ndetse n'abakuzeho. Nakoze mu bitaro bitandukanye hano muri Maine no mu gitandukanye hano muri Maine, cyane cyane ko nibanda mu burwayi bwo mu mutwe.
Yego, urakoze cyane. Dutangira iki kiganiro, nari navuze ko uko muri babiri muri mubahuza bikorwa bi gahunda cyangwa se iki gikorwa muteganya kuzajyana mu Rwanda. Mere kuri wowe Bernadette, mujya gutekereza kuri iki gikorwa mwabitewe n'iki, cyaje gute?
Ya lekambavuye ko iki gikorwa twatangiye kugitekereza mbere yuko COVID itangira, ariko kubera ko tutashobora kuza mu gihe cya COVID noneho tubigenza gahoro dutegereje ko COVID ibanze ikagabanuka. Ntabwo navuga ko yashize kuko iracyari ho, ariko ntabwo ikiri icyorezo, ubu tukaba twarabonye ko dushobora kuza. Icyabiduteye rero ni uko mu by'ukuri njyewe nkunda ibyo bintu bya medical mission, narabikoze mbere, ariko icyabiduteye cyane cyane tukavuga tuti twaje hano tugira Imana turiga duhaha ubwenge, ariko noneho natwe reka dutange umusanzu wo kubaka igihugu cyacu, urukundo rw'igihugu cyacu no kumva dufite ibyo dushobora gusangiza abandi. Ibyo byaduteye imbaraga n'igitekerezo cyo kugira ngo tuze natwe tujya hamwe dufatanye n'abaganga baho ngaho, nubwo ari igihe gito, ariko natwe dutanga umusanzu wo kubaka igihugu cyacu.
Urakoze cyane. Bwana Landry, igihe cyose iyo abantu batekereje ku kintu nk'iki, nuko hari icyuho runaka baba bateganya kuziba, hari icyuho mushobora kuba mwarasanze mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda mwifuza ko uru rugendo rwanyu ruzatangaho igisubizo?
Yego, ndatekereza ko nk'uko Bernadette yarabikomojeho, iyo ugeze muri kino mu bihugu by'amahanga cyangwa se ukagera i Burayi cyangwa muri Canada ndetse na Amerika tutuyemo, ugenda ureba gatoya cyane. Iyo ugize amahirwe yo kujya muri izi kariyeri zo kwa muganga, ni ugutwara umwanya munini kugira ngo urebe se ukore comparison, ugenda ureba se hano ni ibiki dukora muri Amerika n'iki bakora bitandukanye cyane n'ibyo hari iwacu dukora, cyane cyane bitewe n'ubushobozi cyangwa se ubumenyi. Rero iyo usubiye inyuma ukajya gusura bene wacu bari mu Rwanda cyangwa se muri bihugu by'ibiyaga bigari, biroroshye kugira ngo ugende ubone utuntu ukavuga ati nyamara twebwe iwacu baratubikora gutya, ukifuza yuko wenda hari contribution watanga kugira ngo byibuze bigere aho biva ku rwego rumwe bigere ku rundi rwego. Rero tugize amahirwe duhura n'abutumwa turategura na kino gikorwa, twese twemeranya yuko hari icyuho kandi gishobora abenegihugu cyangwa se twebwe twaje guhahira hano, ubona ko twebwe twabigiramo uruhare cyane kuko tuzi uburemere bwabyo kuko tuba twarabiciyemo.
Urakoze cyane. Hanyuma Madame Bernadette, muri iyi misiyo muzajyamo, ese muzajyana iri tsinda ringana gute? Iri tsinda muzajyana rizaba rigizwe n'impuguke zo mu bwoko bwe?
Kugeza ubu ngubu ntabwo twavuga ko twarangije kubona impuguke zose twifuza, ariko nakubwira ko kugeza uyu munsi turacyashaka kuzana benshi. Impuguke zose dushoboye kubona twazizana z'ingeri zose z'ubwoko bwose, ariko kugeza ubu ngubu dufite bifuza abashaka kuzaza. Abo twabonye harimo abaforomokazi bamwe bakora mu by'imitima, hari abakora mu bindi bya kanseri, dufite n'abandi bakora mu bintu bitandukanye nk'ibyo by'indwara zo mu mutwe, dufite ba pharmacists, dufite ba medical technicians, dufite n'abandi baganga babiri b'impuguke, umwe w'impuguke mu by'umutima, undi w'impuguke muri mental muri infectious disease indwara zanduzanya z'ibyorezo nka covid n'ibindi akaba afite also experience mu bintu bya internal medicine n'ibindi na tropical medicine ntabwo nakubwira ngo kugeza ubu dufite abo gusa turizera ko ahubwo n'abandi bose bafite ubundi bumenyi bazadusanga ariko hari na ba physical therapist tuba twifuza ari mu byerekeye iby'amagufa ari mu byerekeye izindi ndwara zitandukanye hari nk'igihe abantu bagira indwara z'imitima zigatuma badashobora no kuvuga aba therapist nk'abo turabakeneye mbega muri make uyu muntu atasinakubwira ngo twarababonye bose ariko turifuza kuzagira benshi uko bishobotse
mukanya ndaza gufungura mikoro kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bagire icyo bababaza ariko Landry ibyo aribyo byose mushobora kuba mufite ingenga bihe y'ibyo muzakora mugeze mu Rwanda ibyo ingenzi muzitaho cyane abanyarwanda bakwiye kubategerezaho nibiki
urakoze mekereza ko ubu ngubu turimo turakorana na Ministeri y'Ubuzima yo mu Rwanda kugira ngo iduhere idufashe kugira ngo tumenye neza ibitaro tuzibandaho ariko twategeza ko tuzajya gusura Faisal tuzajya muri Sheikh Ika ndetse tujye no bitaro bya gisirikare by'i Kanombe kugira ngo n'ikindi nashaka gukomozaho nuko icyuho kirahari nkuko wigeze kwimbazaho mbere kuko iyo turebye neza usanga hari nk'indwara zibasira nk'umutima impyiko ugasanga hari abanyarwanda boherezwa kwivuza hanze ibyo rero ugasanga birahenze suko umunyarwanda wese yashobora kugira ubushobozi bwo kugira ngo atege indege ajye kwivuriza mu gihugu cy'amahanga ariyo mpamvu twavuze dushobora kugerageza tugakora ku bantu baba specialist baba hano bafite ubumenyi tukagenda turi ekipe nini ku buryo kugira ngo umurwayi afate amafaranga asanga agurisha n'isambu yiwe ngo agiye kwivuza ahubwo twebwe tukabona abantu bashobora kubikorera ubuntu babivanye ku mutima baze ubwo usange bavuye abantu barenze umwe ubwo rero nk'uko Bernadette yarabivuze hari abafite bamaze uburambe mu kuvura indwara z'umutima impyiko cyangwa se ibyo bita general medicine hanyuma urumva izo nibyo bica tuzibandaho cyane tuzibanda ku mutima indwara zo mu mutwe kugira ngo kubera amateka yaranze igihugu cyacu udacyafite icyo kibazo aho usanga n'abaturage ubwabo bagifite ubwoba bwo kuba yavuga yuko afite ikibazo cya trauma se cyangwa se adasinzira indwara zo kugira ubwoba bukabije cyangwa agahinda gakabije ibyo bibazo bisanzwe biri muri community nyarwanda n'uvuga ibyo dushaka kwibandaho hanyuma tukanakoresha uburyo hano bakunda kwita ngo ni evidence based practice ntekereza ko iki gihugu kubera cyaba cyarateye imbere n'amaguru yaho bafite amafaranga menshi bashyira amafaranga muri gukora ubushakashatsi ubwo bushakashatsi rero nibwo dushaka kugira ngo tugendereho bijyanaba izi mpuguke zidufashe kugira ngo tuvure bene wacu twasize mu Rwanda
Bwana Landry umuntu ashobora kwibaza warukomoje ku bitaro muteganya kuzakoreramo nubwo mugitegereze ko Ministeri y'Ubuzima ibyemeza ariko umuntu ashobora kwibaza nk'ibi bitaro Faisal ibitaro byigisha bya CHUK ibitaro bya gisirikare bya Kanombe umuntu yavuga ngo ibyo bitaro n'ubusanzwe bifite impuguke bifite abakozi babizobereyemo ko ahubwo mwari mukenewe cyane kujya mu biturage muri za centres de santé aho kenshi na kenshi abo baturage batabona izo mpuguke nkuko babyifuza.
Yes, ndumva ibyo uvuga ni ukuri ariko turipo turakorana n'aba volontaires tuzavana hano hanyuma na Miss Santé ibidufashijemo turagira ngo turebe hari ibitaro usanga byemerera abantu kuba baza bakigisha kandi kubera ko abaganga tuzaba turi kumwe bafite ubumenyi bujye butandukanye turanashaka yuko dushobora no kuvuga ngo turagenda twigisha ko natwe ubwacu no kungurana ibitekerezo bemera tudashidikanya yuko ubuzima ibitaro byo mu Rwanda bimaze gutera imbere cyane cyane ibyo twari tuvuzeho ariko hari imikoranire dushobora kubaka kugira ngo bibe n'ibizaba igikorwa ngaruka mwaka turateganya ko tuzaba dusura inshuro nyinshi hari ibyo tuzaba twigira kuri bo hari n'ibyo bazajya batwigisha ariko twebwe tuzagenda twiteguye yuko dushobora kujya no mu ntara ahandi hari wa muturage utagira na bwa buvuzi bw'ibanze ibyo rero ukomozo nabyo turabitekereza turateganya ko tuzagenda tujya mu ntara mu bitaro byo mu ntara kugira ngo tugere kuri wa muturage udafite ubushobozi bwo kuba yajya kwivuza mu bitaro biri hejuru
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edir Rwema, aho turimo kuganira na bamwe mu bagize itsinda rigizwe n'abaganga, abaforomo n'abaforomokazi b'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bateganya gukora urugendo mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu. Urugendo ruzaba rugamije ahanini kugira ngo bahererekanye ubumenyi n'ubuhanga mu by'ubuvuzi na bagenzi babo bakora mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Reka tuhere kuri Jean Bosco Fifitizo. Wiriwe neza? Uri hehe? Ikibazo cyawe? Jean Bosco, urahantu hasakuza cyane, ntabwo ndimo kukumva neza.
Yego.
Ndakumva. Urakoze cyane, ikibazo cyawe ndacyumvise. Ubwo mukanya abatumirwa bacu baraza kugisubiza. Reka mfate na Shaka Victor. Wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri Shaka?
Ndi Kigali nanjye.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndibaza, hari abantu kugera kuri ubwo buvuzi bitewe wenda n'ibyaro barimo biba bigoranye. Ese barateganya iki? Bateganyiza kubahuriza hamwe bakaba babaha ubwo buvuzi, hari abantu batagera nk'imodoka mu by'ukuri kuhagera biba bigoranye. Ese nk'abo baganga barateganya iki kugira ngo abo baturage bagowe wenda batameze neza ubwo buvuzi ku buryo bwabageraho bakabasha kwitabwaho cyangwa bakamenya ibibazo bafite mu buzima bwabo?
Urakoze cyane. Shaka Victor, Kigali mu Rwanda. Madame Bernadette, ibibazo by'aba bakunzi b'Ijwi rya Amerika uko ari bibiri birasa nk'aho bisa, bose baravuga icyo muteganyiriza cyane cyane abantu batishoboye cyangwa se baba kure ariko bifuza kugira icyo bungukira muri urugendo muzamurimo?
Murakoze cyane. Ibyo birumvikana ko hari ubuganga bukenewe muri ako karere abantu bababaye. Mu by'ukuri ntabwo dufite ikibazo cyo kugira ngo tube twasanga abantu aho bari. Ubwo turakorana na Minisiteri y'Ubuvuzi nk'uko Landry yabivuze. Ubwo ngubwo icyo kibazo turacyumvise, natwe tuzabwira Minisiteri y'Ubuvuzi kugira ngo tuzaze kureba abo barwayi. Ese abo barwayi baba baherereye hehe ngo tubimenye mbere y'igihe natwe tuzateganye kugenda tubasanga?
Urakoze cyane. Landry, hari icyo muteganya kuzakora kugira ngo mumenyekanishe ibi bikorwa byanyu kugira ngo n'abantu bashobora kuba bifuza kuba bagira ubufasha bungukira cyangwa se bababonaho biborohere kubageraho, cyane cyane mu gihe muzamujyanye nka zimwe mu mpuguke wenda mu Rwanda rimwe na rimwe usanga ari nkeya cyangwa se zitanaboneka, kugira ngo abantu babimenye kare? Yego, ikiganiro nk'iki nacyo kirafasha kugira ngo abantu babimenye, ariko hari ibindi muteganya kugira ngo abantu bifuza kungukira kuri urugendo rwanyu bizaborohere kubageraho?
Urakoze cyane. Ngira ngo unarebeye ku bibazo abantu telefone ebyiri twumvishe bibandaho, baragaruka kuba dushobora kuba bafite impungenge z'uburyo tuzagera ku bantu bashobora kuba badafite ubushobozi bwo kujya kwa muganga, kandi dutekereza ibintu kuvuga ngo tubashaka guhereza ubuvuzi bw'ibanze ba bantu babukeneye kandi batabubona. Ku byerekeye rero no kumenyekanisha iki gikorwa, ubu ngubu turi muri faze yo kuvuga ngo tugire dukore tugere ku bantu benshi baba specialiste cyangwa se b'inzobere muri buno muvuzi kugira ngo ekipe tuzajyana nayo iwacu mu Rwanda izabe yagutse bitewe n'ubunini tuzaba n'umubare w'abantu tuzaba tuvanye hano bizatuma tugera kuri benshi ubwo twebwe icyo bidusaba rero ni ukuntu tukaganira na Minisante tukamenya uburyo abababaye hose ikindi ntabwo twavuga ngo tuzagera kuri Bunyarwanda wese ufite ikibazo runaka ariko icyo twifuza ni uko twagera kuri benshi bashoboka kugira rero bizatworohere tumwe turakorana na Minisiteri turaganira nabo tugirana inama byibuze nko mu cyumweru cyangwa rimwe mu byumweru bibiri kugira ngo tubageze ibitekerezo banadufashe kugira ngo tugera kuri tere tumenye icyo tuzakora nabo tuzasanga abarwayi bababaye cyane rero ubwo tumwe turafokasinga cyane mwino Minisiteri tugezeho ni ukugira ngo tugere ku baganga benshi bashoboka duciye mu bitaro twakozemo cyangwa se ibyo dukoramo ubu ngubu tuganiriza bagenzi bacu abaganga kugira ngo biyumvemo kino gikorwa abenshi uko batuza turi benshi neza ko ibyo bizatanga igisubizo kinini ku Banyarwanda tukaba tuzajya no ku Banyarwanda bakeneye ubufasha batandukanye.
Urakoze cyane Landry. Kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko turi kumwe n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika ariko izina rye ntabwo izina yatwandikiye ntabwo ari izina nyaryo. Niba unyumva kuri telefoni wiriwe neza?
Wiriwe neza yodi.
Yego, tubwire izina ryawe nyaryo.
Nitwa Maxeri, mperereye Kigali mu Rwanda, Kibagabaga.
Yego, ikibazo cyawe?
Ikibazo ni ukuvuga ngo iyo haje abaganga b'inzobere nk'uku nguku bafite siyarite ku ndwara runaka usanga abantu benshi baba babagana ariko ahangaha ndashaka kubaza bano batumirwa uyu munsi usanga umuganga cyangwa umudogiteri cyangwa umuforomo hari indwara ari specialize kuri yo kurusha izindi noneho ugasanga na cya gihugu bagiye gutanga nk'umusada hari n'uburwayi bwiganje rimwe na rimwe muri iki gihe isi n'u Rwanda muri rusange bihanganye n'indwara zititaweho ugasanga hari bafite ubumenyi butandukanye kuri buri ndwara runaka. Aha ndabaza abarwayi bazavurwa na bazaba bafashe bafite amatransfer aturuka ku masante ya desante cyangwa bazashyiraho amasite bagende bagagane buri wese asuzumye ako kanya navurwa. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, muri Amerika na hano mu Rwanda harimo intera ndende nubwo wenda tuvuga ngo barakize ariko nabo itanga igira consumer byinshi cyane raporo n'imahanga kubera imibereho yayo itandukanye n'imahanga muri Afurika uburyo bwo kuza nibwo ku giti cyabo hari ku ambasade bashyigikira hari ukuntu babona abaterankunga cyangwa se ni Leta y'u Rwanda ibafasha ikaba yabatumaho kugira ngo ize baje batanga ubumenyi kubwo buryo nitwe tubazo tubiri mfite mvuga nari mfite. Murakoze.
Urakoze cyane. Landry, gerageza usubize icya mbere hanyuma icya kabiri ndasaba Bernadette agisubize. Landry uranyuva?
Agabaga. Ndamushimira ku bibazo yaratubajije. Twari turimo turaganira na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo turebe ukuntu iyo ibizajya ikoresha referrals imenye ngo abaganga bafite ibibazo ibi n'ibi by'umwihariko ibatumenyere amenye n'ahantu bari none twe tuzaze tubagana kuko twe tuzaba dufite ibyumweru bibiri byagora kugira ngo ujye guhura n'abantu badafite referrals cyangwa se batafite transfer ku bitaro runaka ariko hari ukuntu bashobora kumenya bakamenya ati ibitaro ibi n'ibi bifite abaganga bifite abarwayi ufite ikibazo cy'umutima ategereje kuzabonwa na muganga mu mezi atatu twe tukaza ahubwo tukafata tukareba uburyo muri ibyo mezi tukagabanya wa muntu babwiye ngo ategereze amezi atatu kugira abone ubuvuzi tubonye abaganga batanu cyangwa icumi bakora mu bibazo by'imitima dushaka kugira ngo tuze tugabanye bya bibazo bitegereje yuko umuntu azavura mu mezi atanu ushobora no gusanga yabatakinariho nekeza ko ariho dushaka gufokasinga cyane ubwo bazadukorera minisitiri zadufasha kugira ngo ihuze abo bantu tumenye noneho ngo tuzajya tubasanga hehe aho kugira ngo tugereyo tumare igihe tubahiye tubashakisha tutazi n'aho tubakura tudafite n'aho turibuhere tumenye uburwayi bafite.
Wenda akabazo nkurikizaho kuri icyo gisobanuro wari uvuze hari igihe mushobora kuzahura n'abarwayi yego mukaba mwabona indwara bafite ariko kenshi ugasanga bakeneye gukurikiranwa icyo gihe bizagenda gute kandi uwo muganga yagarutse muri Amerika?
Nekereza yuko ni uburyo buzahoraho dufite n'abaganga bashaka kugira ngo bazagire n'igihe cyo kwigisha hari igihe ugira amahirwe ugasanga uhuye n'abadoctors bafite gahunda yo kuvuga ngo dushobora no kugenda mu ma hospitals bakamara igihe bigisha. Ushobora gukora follow up niba bagiye, ariko agasiga aganire n'umuganga akavuga ati iyi ndwara tusanzwe tuyizi muri Amerika ivurwa gutya, nyuma y'iki gihe uyu murwayi amafata ino miti uzamukurikira nyuma y'amezi atatu, ku buryo ageraho agasiga plan, agasiga treatment plan irambuye niyo yaba adahari, ku buryo usigaye yamenye icyo azakora mu minsi izakurikira.
Hanyuma Madame Bernadette, ku kibazo cya kabiri kijyanye n'uburyo n'ubushobozi, aribaza ese nindu bashyigikiye muri iki gikorwa?
Mu by'ukuri iki gikorwa ni initiative yacu, ari turateganya kuzirihira byose. Ndavuga iyo mvuze byose, ndavuga urugendo nitwe tuzarwirihira, icumbi nitwe tuzaryirihira, byose nitwe duteganya kubyirihira. Tugize Imana tukabona umuntu udufasha byaba byiza cyane, ariko kugeza uyu munsi nitwebwe tuzirihira, tukaza tugatanga umusanzu wacu, tugatanga umuganda wacu mu by'ubuvuzi muri icyo gihugu. Ikindi nakongera nuko twateganyije kuzaza tukajya mu bitaro tugakorana n'aba fellows bacu b'abaganga baho ngaho, tugakorana nabo nk'uko Landry yigeze kubivugaho, tugakorana nabo tukabereka uko dukora. Murabizi neza ko hano hari ubushakashatsi buhanitse, akenshi hari ibyo baba bazi bituma duhindura imikorere, bigatuma abarwayi, bigakiza abarwayi, bikungura ubuzima bw'abantu. Ibintu nk'ibyo nabyo nibyo duteganya gukora nabo, tukabereka tuti nukumva uko mubikora, natwe niko twakoraga, ariko ubu ngubu dukurikije ubushakashatsi bwerekanye yuko noneho ibintu bikorwa gutya na gutya. Ntabwo nshaka kuvuga yuko tutazagera ku barwayi nk'uko Landry yavuze, tuzabageraho, ariko ibyo byose dufitanye turakorana na Ministry of Health, Minisiteri y'Ubuvuzi. Ubwo ngubwo ibyo byose nk'uko tubyumva bikenewe, tuzabivugana nabo. Iki kiganiro tugiranye namwe, turimo kugirana namwe, tuzakibagezaho, bitume dukora programu noneho dukurikije ibyifuzo muduhaye, mutubwire n'ibibazo mutigejejeho, hanyuma turebe uko twabikoranaho. Ariko kugeza uyu munsi ni igitekerezo cyacu, ni biraturuka mu mufuka w'ubwitange bw'abantu, ntabwo dufite umuntu udisponsoringa.
Urakoze cyane Madame Bernadette. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ngenze Ndore, wiriwe neza?
Amakuru,
uri hehe?
Ndi mu Rwanda, mu Ntara y'Amajyaruguru, umurenge wa Bwisige, akagari n'Igihuke.
Ikibazo cyawe?
Mbere na mbere ndashimira abatumirwa, kandi nkabashimira nk'itangazamakuru mwamuhaye umwanya, nkanabashimira kwa mwaduhaye umwanya tukagira uruhare mu kiganiro. Rwose nibyo kubashimira rwose, mwubaho.
Ikibazo cyawe?
Kandi nashimira na Leta y'u Rwanda kuko yashyize imbaraga mu buvuzi, kuko yashyize imbaraga mu buvuzi, twubakira poste de sante, centre de sante no ku bitaro bigufi bikuru, aho hose ubona ubuvuzi bw'ibanze, ukabona kuri poste de sante hose ukabona ubuvuzi bw'ibanze. Kandi twishimiye abo bahanga mu buvuzi baje guhugura Abanyarwanda. Urumva yuko ko ari igikorwa gikomeye cyane cy'indashyikirwa Leta igumije kutwegereza. Urabona yuko ari abanyamahanga bazanyekera bakagaruka, cyangwa bakagaruka iyo baturutse, bitewe n'ubumenyi bazaba bamaze gushyikiriza Abanyarwanda.
Benshi ni Abanyarwanda baba muri Amerika.
Numvaga ari nk'Abanyamerika se, cyangwa se ariko nabwo nubwo Abanyarwanda amaherezo bazagaruka kuko bari mu kazi.
Ikibazo cyawe niba ari icyo ufite?
Ngo ngeze ku kibazo. None ikibazo, urabona yuko bazagarukayo bazatanga ubumenyi mu gihe kingana iki kugira ngo umunyarwanda azabe afite ubumenyi bushobora gufasha mugenzi we? Kuko ikibazo cy'ubuvuzi ni ikibazo cyo kwitondera, ubumenyi bw'ubuvuzi ni ikibazo cyo kubwitondera, umuntu akabusesengura igihe cyose byakorwa nabi, ubuzima bwahatekare. Ndabaza none bizakorwa mu gihe kingana iki ku buryo umunyarwanda azaba yabonye ubushobozi bwo guhugura mugenzi we? Ndabaza igihe ngabaze igihe rizamara ku buryo n'ubundi twizeye ko ubuvuzi nango z'ubushobozi bazatanga buzagera kuri bose.
Urakoze cyawe, ikibazo cyawe kirumvikanye mu kanya baragusubiza. Reka dufate na Idrissa. Idrissa Bakungu, wiriwe neza.
Ngirewe neza Digwema munyamakuru.
Yego, uri hehe wowe?
Mbere yandi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe.
Ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo mbaje gushimira abavandimwe. Icya mbere bagize umutima mwiza nyine wo kwiga n'ubwo bumenyi nyine bakabusangiza n'abandi Banyarwanda nyine, kuko tubukeneye turi benshi cyane. Ni ukuvuga ngo twebwe Abanyarwanda uko tugenda twiyongera nyine, ni ukuvuga ngo n'indwara nazo zirushaho kuba nyinshi nyine. Mbaje kuvuga ngo tunari byiza nyine kubyitabira byaba ari byiza nyine n'ubwo bumenyi bawushaka kudusangiza. Noneho mwibariza utubazo kamwe tubiri ku byerekeye ku bana, ku ndwara z'abana nyine. Ni ukuvuga ngo bafashe gahunda y'abantu bakuru nyine bazarebe no ku bana bakiri batoya nyine, nabo bagira indwara zikomeye kandi zisaba ubushobozi kandi zisaba no kuzivura neza zigakira. Bazarebe ku ndwara z'abadamu no ku ndwara z'abana cyane no ku ndwara z'abantu bakuru cyane, abakangura abakecuru kugira ngo babashe kwisanga nyine mu Banyarwanda bafite ubuzima buzira umuze nyine. Kandi noneho tukaba twisabira n'Abanyarwanda nyine, niba tubonye ubwo bufasha nyine bavuye mu Banyarwanda bava hanze, noneho njyewe nkabyisabira ko bakomereza aho ngaho, ni byiza cyane. Noneho
urakoze cyane
kugira Abanyarwanda nyine bafite ubuzima bwiza.
Urakoze Idrissa, ibibazo byawe n'ibitekerezo byawe birumvikanye. Madame Bernadette, mpereye kuri icyo ngicyo Idrissa asorejeho cyo kuvuga ko ubwo bumenyi ese buzakomeza, iki gikorwa cyanyu mwari mwabikomejeho ko ari igikorwa kizaba igikorwa ngaruka mwaka, ese muzajya mujya mu Rwanda buri gihe nk'uko amwe mu matsinda yo mu buvuzi abikora? Hari abajya bajya kuvura abana, hari abajya bajya kwita ku bagore bafite ibibazo byo kujojoba n'abandi. Ndetse na Ngenze Ndore akabaza ati ese ubumenyi muzabutanga mu gihe kingana gute? Hanyuma ikindi kibazo ndaza gusaba ko Landry agisubiza.
Murakoze cyane, ndabashimiye ibibazo mubajije. Mu by'ukuri koko tuva kure kandi turanakora, ntabwo dushobora kumara aho ngaho iminsi irenze ibyumweru bibiri kuko tugomba kugaruka ku kazi kacu. Tuzaba duhari kuva ku itariki y'ukwa gatandatu z'ukwa kabiri kugeza dutahe ku itariki ya 15. Ni igihe gitoya turabyumva cyane, ariko muri iyo minsi mu byo twateganyije ko kwigisha umuntu uraza ukavura umuntu ukagenda, ariko iyo umwigishije icyo umwigishije kimugirira akamaro aragisigarana, tukumva mu byo twateganyije tuzigisha. Yavuze ikibazo cy'abadamu, ikibazo dushaka kwigisha abadamu cyane cyane ni ukumenya kwisuzuma, akareba tuvuge nka breast cancer, kansa y'ibere ni urugero. Wavuga uteshe ayisuzuma ate ko atari muganga? Icyo umudamu akora buri kwezi arisuzuma akikorakora akamenya, ubwo ndabivuga reka mbivuge neza byumvikanye, akisuzuma akamenya tuvuge iyo kansa y'ibere itangira, akumva niba nta kantu kakabyimba naho kaba gato karimo, ku buryo buri kwezi yisuzuma igihe kimwe akamenya uko nibura akoza kumva akantu kameze nk'akabyimba, aka kantu ni agaki, ibintu nk'ibyo ni urugero ntanga kuri ibyo ngibyo. Tukamwigisha uko azajya yisuzuma, tukamubwira uko azabigenza, igihe yumvise ibyo ntavuge ngo ariko wenda nagahiri kazakira, oya jya kwa muganga. Tukongera tukamubwira tuti rero buri mwaka ujye ugenda, iwacu ntabwo tujya tugira check up aho mbiherukira, umuntu ajya kwa muganga iyo arwaye, ariko twebwe tuzakubwira noneho oya dore uko ukwiye kubigenza, ahubwo buri mwaka ucugenda barebe bagupime indwara itari yaza kuko iyuza kenshi umuvimba ko yarwaye bimaze kugera kure tukagwigisha uko uzajya ugaburira abana bawe niba imboga waziteka ukazihisha cyane ugurimo ku destroying the vitamins n'urugero ikindi tuzakora ni ibintu byo duteganya no kuzakora blood pressure screening blood pressure menyera umuvuduko w'amaraso yes tukavuga tukakora screening tukareba uko bimeze tukareba ibipimo byawe twabona biri bitari ku murongo aho bikwiye kuba tukaba twakufasha kugira ngo ugende ujye kureba muganga noneho bagukurikiranye tuhari mu gihe gitoya ariko ubwo ni ingero zimwe mu byo ntaze kuvuga kuko tuzagerageza kwigisha abantu n'uri mu bitaro n'idukora mu bitaro uyu muntu ajya mu bitaro akarwara agakira ariko iyo utashye utafite noneho kumenya uko ukomeza kwifata neza no kwitwara neza no guhindura imibereho yawe mu by'ukuri ya ndwara noneho ikura kurushaho akaba inyigisho tuzatanga ari icyo twasigira abantu ku buryo ntituzagaruka n'umwaka utaha ariko wowe nibura ubumenyi tuguhaye buzagufasha kungura imibereho yawe kandi noneho igufashe no kungura mu rugo rwawe
urakoze cyane warukomoje kuri izo ndwara zirimo iz'abagore bwana Landry uriya mukunzi wacu undi yari yabaje niba muzita no ku ndwara z'abana indwara z'abagore ndetse n'izabageze mu zabukuru
ngo urakoze ngira ngo niba nibuka neza izina rye yari Idrissa ibyo yavuze kenshi byari wumvaga ko nyine zari byarumushimira ntabwo ari ikibazo yavugaga ariko ni nk'ibitekerezo ntekereza ko iki ni igihe cyiza kugira ngo twumve ibitekerezo nk'uko bimwe byagenda bikorwa by'abantu bari mu Rwanda cyangwa se babandi dushaka kuza tugana ntekereza ko twebwe tuba turakora byo kwegera abantu bari mu buvuzi hano biratuma noneho twagura ibyo twari turimo tumenye ngo noneho ibibazo by'abana birahari yego birumvikana ntabwo igihe tuba dufite ari kinini cyane ku byo twakemura ibibazo byose ariko turashaka kugira ngo twibande ku bibazo bigaragara cyane ari byo minisiteri irimo kudufashamo kugira ngo twereke ahantu twakwibanda nubwo buriya nta bufasha bubi bubaho uzaza wese umuntu uzashaka kuza ngo tubane muri runo rugendo azasura igihugu cyacu tubihuze ni visiti Rwanda umuntu w'umunyamahanga azareba igihugu cy'u Rwanda uko kimeze ariko byibuze ageze n'ikintu aza gufasha wenda na komenti yindi nakora ku byo ngenza ndore yigeze kuvugaho ngo igihe tuzamara impungenge yagaragaje nibyo koko igihe dufite ntabwo ari kinini cyane ku buryo wahugura abantu ku buryo wavuga ngo ugiye kwigisha gusa ikizagiye hari ntabwo navaho ni ukwigisha kuko aba n'abandi tuzadukorana nabo n'abantu tuzakorana n'abarwayi ariko tuzatunakorana n'abaganga babihugukiwemo bafite ubumenyi basanzwe bafite ibyo bakora rero ntabwo twagira impungenge kubera yuko iyo ukoranye n'umuntu side by side cyangwa se mugakorana mukirwana umunsi umwe mukirwana iminsi ibiri ni uguhugurana ni ukwigishanya ubumenyi ukamwereka tekinike dukoresha hano naza kwereka tekinike akoresha hariya mugafashanya kugira ngo mukore ibintu ku nyungu z'umurwayi ntekereza rero ko ibyumweru bibiri nubwo muvuga ngo ni bikeya ariko kubera ko uzaba mukorana n'abandi bantu basanzwe abanyamwuga bimenyereye birahaje kugira ngo ube ugire icyo umusigira nawe agire icyo akwigisha bigirire inyungu umurwayi
urakoze cyane Landry Kwizera iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri Sanga kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika reka mpere kuri Claude Nizeyimana wirwe neza
mirwe neza Ijwi ry'Amerika
yego uri hehe wowe
ngende Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke
ikibazo cya Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke
yego rwose
akarere ka Nyamasheke Kigali mu Rwanda urambesa
akarere ka Nyamasheke Kigali mu Rwanda mu ntara y'uburengerazuba
okay
yego
ikibazo cya
mbanje kugushimira Ijwi ry'Amerika kuri uyu mwanya mwaduhaye no kuba mwafashe ikiganiro mukadutumiriza zubere zukatuganiriza natwe nk'abantu bari mu Rwanda muri rusange nshimiye izo nzobere muri rusange n'abantu bari muri Amerika muri rusange ko babashe gutekereza no ku buzima bwo mu Rwanda. Ariko icyo nshaka kubabaza buriya mu buzima bwo mu Rwanda nubwo muri Amerika ndakeka buratandukanye, ariko icyo nshaka kubabaza muri rusange ni ukubabaza ngo ese ko baje mu Rwanda baje kureba byivuze guhuza ubumenyi ku bantu bari mu Rwanda naba abakorera mu Rwanda n'abakorera muri Amerika, ese baba barakoze pre-assessment yo kumenya byibuze ikintu bafokasingaho bitaho gusumba ibindi ikibazo cyaba kibangamiye ubuzima bwo mu Rwanda muri rusange? Ikibazo cyanjye ni icyo.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka duhamagare na Obedi ndiho kubwayo wiriwe neza. Uri hehe?
Mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo.
Ndakumva, ndakumva.
Ndakumva, ndakumva. Ndakumva, mbega abantu kubanza mu Rwanda, n'imbuga zo mu Rwanda bari mu makungu. Mbega ndabikunda ko dufashe nk'ibikoresho bakoresha nk'iyo baba bari ko no mu Rwanda ko babisangayo.
Urakoze cyane. Urakoze Obedi ndiho kubwayo. Reka mpere kuri Landre kuri iki kibazo cya mbere cya Claude Nizeyimana aribaza niba mwarakoze ubushakashatsi kubikenewe kugira ngo mutange ubwo bumenyi cyangwa se muhererekanye ubwo bumenyi na bagenzi banyu bo mu Rwanda mbere yuko mutangira urwo rugendo rwanyu.
Yego, byango Claude Nizeyimana baje ikibazo cyiza cyo kubanza gukora pre-assessment tukamenya ikibazo cyugarije Abanyarwanda. Ndekereza yuko twese turi Abanyarwanda, abarimo barategura kino gikorwa, ngira ngo turi batatu, nitwe turi dinze kino gikorwa, ari njyewe Bernadette na mugenzi wacu witwa Jesu utabonetse. Twese turi Abanyarwanda kandi dusura mu Rwanda inshuro nyinshi, dufite imiryango. Hari ibibazo ugenda ukabona ko bihora bigaruka. Nk'urugero, hari ikibazo cy'umutima, ngira ngo hasigaye urebye rate y'abantu basigaye bagiye cyose cya stroke, stroke sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda, usanga umubare urimo kugenda wiyongera. Ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, tumwe tujyana tubona ibibazo bya kanseri kubera yuko kandi kanseri z'Abanyarwanda ugasanga ziboneka akenshi, tumwe tujyana tuzibona mu bantu ugasanga umuntu ayimenyejo bakamwe ngo ageze kuri stage 4. Stage 4 ni ukuvuga ngo iba yageze ahantu yageze mu bindi bice by'umubiri, yakwirakwiye umubiri. Ukibaza rero ikibazo kiri ni uko ntabwo turagira ubushobozi bwo gudetekitinga cyangwa se abantu baramenya kwivuza nk'uko Bernadette yarabivuze, ngo niba afite akantu akemanga ku mubiri wiwe ngo akivuza hakiri kare, ahubwo ugasanga batangiye kujya kwivuza nka kanseri yageze kuri stage 4. Hakaba ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa se abantu basigaye bagira ama stroke.
Stroke no guturika kw'imiyoboro y'amaraso.
Yego, urakoze cyane Edi. Ugasanga ibyo bibazo birahari cyane ariko ntabwo byihuzwa nk'uko bikwiye, cyangwa se ugasanga kandi hano mu bintu bihugu byateye imbere bikunda kuba nko ku bantu bakuru cyane, ugasanga nko ku myaka 70 se kuzamura, ariko iriya bitangiye kugenda bigaragara yuko no ku bantu b'abajene bakiri batoya ugasanga agize stroke, ugasanga yatwaye ibice bimwe by'umubiri wiwe, bamwe ntibashobora kongera kuvuga. Ntekereza ko rero ikintu tushaka kwirinda gushyiramo imbaraga cyane ni ibyo hano bita preventative care, cyangwa se kumenya ngo urivuza bitaraba iyo bibi cyane, aho kugira ngo ujye kurwa kuvuza indwara yarangije kwangiza umubiri. Ubwo rero kimwe n'ibyo nakubwira tumaze gukonaho assessment twakoze cyangwa committee assessment kugira ngo tubone ko ibyo bibazo bihari, cyane cyane iyo uri umunyarwanda, twe turi Abanyarwanda, turi abenegihugu bagiye kugaruka iwabo kuvura bene wabo, bivuze ngo ntabwo tuje nko muri sansi y'abanyamahanga, kuko umunyamahanga we byamusaba kugira ngo amare igihe kinini akore ino assessment kugira amenye icyo aje gukemura mu Rwanda. Aho kubera ko turi Abanyarwanda kandi bakunda gutaha, bakunda igihugu cyabo, tuzi ushobora kugenekereza ukabona ibibazo nyamukuru biri mu miryango yacu. None ariyo mpamvu twe dushaka kuzaba ngo tutange umusanzu wacu nk'Abanyarwanda bakora mu ishami ry'ubuvuzi, ariko dufatanyije n'abandi basanzwe babikora bari mu gihugu. Ubwo rero assessment zirahari, ibibazo birahari, biragaragara hanze. Ubwo ikibazo cyaba ati dufite ubushobozi bungana iki bwo kugira ngo ibibazo tubikemure mu gihe dufite gitoya. Ariko mu magambo make nari mvuze, harimo ibibazo by'indwara z'umutima, itangiye kugenda byiyongera cyane harimo cancer zigiye kumara abantu kandi ugasanga turazimenya byageze kuri stage umuntu ageze mu gihe cyo ko yamutwara ubuzima. Nekeza ko izo ni areas nshobora kuvugaho nkeya ariko bitavuze ngo ibibazo byonyine tubona muri komite nyarwanda.
Urakoze cyane Madame Bernadette. Ku kindi kibazo uyu yibazaga niba mufite kugenda mu Rwanda ni kimwe, gukorerayo ni kimwe, guhura n'abarwayi ni ikindi, ariko se akibaza hamwe muturutse mu bihugu byateye imbere ibikoresho mukoresha hano mushobora kugerayo mugasanga si ibyo bakoresha hariya, ibyo ntabwo bizaba intambamyi.
Murakoze. Mu by'ukuri turaje tuvuye hano, hari ibikoresho dukoresha, hari n'ibyo tuje ntabwo tuje tutagira abo dusanga. Turaje mu Rwanda turahazi kandi tuje gukorana n'abantu bo mu Rwanda. Ndakeka ko ibikoresho murabifite, hari ibyo dushobora kuba dufite bitari byagera aho ngaho, ariko ibikoresho birahari, tuzakoresha ibyo bafite kandi dukorane nabo, ntabwo tuje tudafite abo dusanga. Nigeze kuza mu kwezi kwa 12 nagiye hariya kuri ntuze kuri biriya bitaro kuri King Faisal, nsanga barakora za chemotherapy n'ibiki byose. Mu by'ukuri bafite ibikoresho, ibyo tubona, ibyo tuzabona badafite tuzababwira. Niyo mpamvu tuje tugakorana nabo, tuzavuga tuti ariko twebwe ubu ngubu dukoresha ibi n'ibi, ubu ngubu ibi nibyo basigaye bakoresha. Kubera iki? Kubera ko tuzaba tuvuye mu gihugu gikora research cyane, ubushakashatsi, ariko ntabwo bizatubera ikibazo kubera yuko dufite abo dusanga kandi basics zirahari mu Rwanda. Hari n'ibikoresho ntabwo tukwiye kujya twisuzugura, kuko uko ubuvuzi bwari bumeze mu gihe cya kera mu Rwanda, nge narabibonye, ubu ngubu ubuvuzi bwariyongereye, bwateye imbere. Murabifite ibikoresho, tuzaza dukorane nabo, twungurane ibitekerezo, tubabwire uko dukora, nabo batubwire uko bakora. Nk'uko Landry yavuze ko ibintu ubu ngubu ni evidence based, tuzasharinga knowledge, twungurane. Ariko ntimugire impungenge, namwe mufite ibikoresho mu Rwanda rwose birahari, ubushakashatsi hano bwateye imbere n'ubushobozi si kimwe, ariko namwe mufite ibikoresho bihagije ku buryo numva nta ngorane zizagira byatuma tuvuga ngo ntidufite icyo dukoresha. Ibikoresho bya ngombwa birahari.
Urakoze Bernadette. Reka twakire abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ruyenzi, wirwe neza. Uri hehe?
Nere mu gihugu cya Tanzania.
Ni amahoro?
Ni amahoro, nta kibazo, turashima. Alo.
Ikibazo cyawe?
Cya mbere njye ndashima abo baganga babashije kuba bapanga uburyo bazajya mu Rwanda guhana ubumenyi na bene wabo. Cyo cya mbere ndabashimira. Musaba afite ibibazo byinshi nashaka kubabaza. Ikibazo cya mbere, mu Rwanda hari indwara zugarije Abanyarwanda, indwara y'umutima, indwara diabete, indwara kanseri ndetse n'indwara stroke, mbona iri kwiyongera cyane. Aba nifuzaga kubabaza ese ko bazajya mu Rwanda, cyane cyane nzi ko iyo bageze bibanda ku bitaro bikuru nka King Faisal, bakibanda kuri CHK mu bitaro by'umujyi wa Kigali, ese hari icyo byibura bazabasha kuba babasha kugera ku bitaro byo mu turere, kuko no hari abaturage bafite epfo na ruguru babashe ko bakorwa ubukangurambaga, bazahanahana n'abo baganga bibura bafashe n'abari baturage bazasanga nk'indwara ya stroke muri iyi minsi igukura, kandi ugasanga iri kumenyekana ageze ku kigero cyo hejuru, ndetse n'ubayisanze mugasanga rimwe na rimwe nta hafite yikora nyine akagira na gapfiriyo. Ese byibura ko bazajya gutanga ubwo bumenyi, byibura bazabasha kugera ku baganga bareya bo mu bitaro by'uturere, babasha guhura n'abaturage umunsi ku munsi. Icyo ni icya mbere.
Bari bagisubije, ariko ndaza kubasaba, wenda ntabwo bakurikiraga, ariko baze kukisubiza mu magambo make cyane.
Ikibazo cya kabiri, mu Rwanda dufite
unyarutse.
Ikibazo cya kabiri, mu Rwanda dufite ubwisungane mu kwivuza, gusa rimwe na rimwe ugasanga ntabwo ubasha kudufasha neza ku ndwara zimwe na zimwe. ese byibura ko bazajyana ubumenyi bakwiye mu gihugu gikomeye nka Amerika bakabasha kujya kubusharinga n'abaganga bahariya ese byibura bashobora kuzatanga byibura n'inama ku buryo ubworohera ubworoherane cyangwa korohereza abo barwayi bagana abo baganga bazabasize mu Rwanda mu gihe bagiye kuba hazabarangiye.
Urakoze cyane ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Reka dufate na Fred Wilwenez. Uri hehe wowe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe mu masegonda make.
Ugushima mbere na mbere ndashima abo baganga bagize icyo gitekerezo cyo kurumva n'ibintu byo gukunda igihugu. Ikindi nanjye ntabwo naje kureba mugenzi wanjye ngira ngo ntabwo turi ndee nabisubiramo kuko abo bantu babaje bakaba rimwe na rimwe bakunda inzobere benshi bakunda guhera mu bitaro byo mu ntara cyangwa se byo hejuru byo mu rwego rw'igihugu kiba disantralize ngo bamanuke hepfo mu turere kandi mu by'ukuri mu turere ariho biba bigaragara ko haba hari n'abarwayi b'imbabare basahaye ku buryo ki icyo kintu nyine baba bagomba kucyitaho kugira ngo abo baganga bagenda bagirira abaturage muri rusange benshi akamaro. Ikindi wenda gatoya ni uko ikintu cya mituweli rwose usanga ari ikibazo gifite abantu benshi usanga nyine ari imbogamizi yo kugira ngo abantu bivuze indwara nyinshi zitandukanye.
Urakoze
tukifuza ko nk'abaganga nyine bagira icyo bashyira mu ijwi ryabo kugira ngo noneho bakushinge kugira ngo icyo kintu nacyo kitabweho kugira ngo abantu bose baje bafata babavure muri bitugira akamaro mu busanzwe.
Urakoze cyane. Mu kanya turaba tugeze no ku musozo w'iki kiganiro ariko Madame Landry ngusabe usubize kuri iki kibazo bagarutseho cyane kijyanye no kwita ku barwayi bari mu biturage cyane cyane aho kwibanda ku bitaro bikuru hanyuma Madame Bernadette nze kumusaba avuge kuri iki kijyanye n'ubwishingizi mu by'ubuzima ahanini avuga ko mukwiye kugira inama yaba Leta y'u Rwanda cyangwa se muzahura nabyo kugira ngo bajye borohereza abarwayi bafite za mituweli kugera ku nzobere. Urakoze
Edi. Ndabashimira abadukurikiye ku bibazo bamaze kutubaza kugira ngo Ruyenzi na Fred ikibazo bavuze hari aho bijya guhurira. Bose bakomeje kuvuga hari aho bavuze bose ukavuga ati twibanda mu bitaro biri mu mijyi cyangwa se kucyita abantu badakunze inzobere zidakunda kuza ngo zijye no mu bitaro mu biturage abahure n'abaturage babaye cyane. Wenda nakora comment kuri icyo kintu hari impamvu ebyiri zishobora gutuma twe gusubiye ko gahunda yacu turashaka kujya tuzaza twegera abaturage tujye mu cyaro muri bya bitaro by'uturere tugerageze kuba twabegera nibyo twifuza nibyo twasabye minisiteri y'ubuzima kandi irimo kubidufasha mu byango twe tumenye uburyo tuzagenda tukagera ku bantu hasi bitewe na ekipe tuzazana ukuntu ingana ntabwo turamenye umubare w'abantu kuko baracyakomeza kwiyandikisha ariko nitugira abantu 50 cyangwa barenzeho tuzigabanya tujye mu bice bitandukanye by'igihugu. Hanyuma ikintu cyo kuvuga hari impamvu buriya zishobora gutuma abantu baza bakajya mu bitaro nka King Faisal aho kugira ngo agendage mu bitaro byo mu turere. Iyo urebye neza imikorere y'ibitaro byo mu Rwanda cyangwa se hose usanga no umuturage wo hasi cyane wavuye mu cyaro kugira ngo abone ubuvuzi burenzeho bamwohereza muri Faisal ugasanga niyo state iri hari ya nyuma kugira ngo ajye kujya hanze y'igihugu byananiranye cyane. Rero uwo muganga tuba twabonye umuspecialist aramutaje akamarana ibyumweru bibiri n'umuganga ukuriye wenda department y'imitima muri Faisal hari igihe ushobora gusanga za kese zajyaga zibananira zigatuma zijya hanze y'igihugu noneho zigiye kujya zibonerwa ibisubizo muri Faisal. Bivuze ngo kubona umuganga w'umuspecialist nk'uwo umaze imyaka myinshi abikora hano muri Amerika agira umusaruro cyane yaje agahura n'undi muspecialist wo mu gihugu ukora mu Faisal akamwungura ubumenyi cyangwa akungurana ubumenyi ku buryo hari kese zagera zimunanira none akagatangira kuzikoraho bitandukanye no kumuvuga ngo uramufata none umujyane mu cyaro hasi yite kuri uwo murwayi umwe ari kubirangirira aho ngaho
urakoze cyane
Okay, urakoze.
Mukanya turaba tugeze ku musozo na chako duhi n'amagambo kugira ngo dusubize ibibazo mbere yuko dusoze ikiganiro. Madame Bernadette kuri ibyo bijyanye n'inama mwagira leta kubijyanye na za mituweli n'ibindi hanyuma n'ikiri kibazo ati muzatanga inama n'amahugurwa mu bakozi bo muvuzi cyangwa mwaba mutekereza no kuzafasha mu bindi mwazasanga bikenewe nk'ibikoresho cyangwa amafaranga. Bisubirize cyarimo mu masegonda.
Iye murakoze cyane reka ntangire mbabwira yuko icyo kibazo cya insurance twese de sante ndacyumva kandi mbabwire yuko twemera ko ubuzima ari bwo bukungu bw'igihugu iyo abaturage b'igihugu bafite ubuzima barakora bakiyungura bakungura n'igihugu cyabo ahangaha nababwira ko ndacyumva tuzabivugira iki kiganiro tuzakigezaho Ministry of Health tubibabwire hanyuma nitugaruka ninahangaha n'abaturage bino bagenzi bacu bavandimwe bacu tubabwire ibyo ngibyo mutubwiye nabo sinababwira ngo dufite ubushobozi bwo kugira icyo dukoraho ariko dufite ijwi ryo kugira ngo tubivuge tubisangire n'abandi
hanyuma yego komeza
hanyuma hari kindi kibazo mwarimu bajije kitari cyo
muzatanga inama n'amahugurwa mu bakozi bo mu buvuzi cyangwa mwaba mutekereza no gufasha mu bindi mwazasanga bikenewe birimo nk'ibikoresho cyangwa amafaranga
no kuvuga tuzaba dukorana n'abandi baganga tuzaba tubagezaho ibyo tuzi ibyo tubona bikwiye ahari gap tubivugane tubivugeho hanyuma iby'ibikoresho n'ibindi icyo ni kintu ntago subiza ubu ngubu ngewe ngo tuzabaha iki tuzakora iki ariko ko nk'uko navuze tuzababera ijwi tuzababera ijisho icyo tuzabona tubona minisante yagikiza cyangwa iki tuzabivuga tubiganire nabo nitugera ninaha tuganire n'abavandimwe bacu ba hano kandi mbabwiye ko mission atariyo ya nyuma niyo ya mbere ariko siyo ya nyuma tuzakomeza tuvugane nabo icyo tuzashobora gukora ntabwo tuzanerwa kugikora kandi tuzashakisha amaboko turebe icyo twafasha
Landry mu gusoza mu masegonda make cyane ikintu kikuri ku mutima wumva utavuze abakurikijwe rya Amerika bakuye gutaha
urakoze ikintu ngiye kuvuga hari uwagaragaje imbogamizi za mituweli de sante cyangwa ko bitwara igihe kinini nibyo koko hari intambwe nini yo gutera ariko nanone ndajya nkagarukeho kuko buriya Amerika u Rwanda rumaze kuyiba mu bihugu bikeya bifite ubwisungane cyangwa se ubuvuzi bwo ku rwego rw'ibanze bugera kuri benshi urugendo rurerure ariko nayo bivuze kubera yuko na hano iyo urebye igihugu cya Amerika n'igihugu giteye imbere cyane ariko iyo urebye icyo leta ikorera abaturage kugira ngo babone bwa buvuzi bw'ibanze gisa nk'ikidahari hano umuntu wese arimenya ugasanga abantu barwarira mu mazu ariko ntekereza yuko kuba leta yaragerageje byivuze ubwisungane bwa mituweli bukaba bugera ku bantu benshi nuko ngo haraho duhera nago turagira aho tugera nago akazi ko gukora kacyahari ariko nashaka kugira ngo nako kantu byuze tugatekerezeho yuko iyo mituweli de sante kubihari iruta ibihugu byinshi bitandukanye ndetse na Amerika irimo ariko inta ya mbwira cyahari yo kuba twatera imbere kugira ngo wenda ubuvuzi bukomeze bw'improving cyangwa bugere kuri benshi kandi bwirame
Landry Kwizera mu mujyi wa Portland muri leta ya Maine hano muri leta zunze ubumwe za Amerika nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mwakoze cyane
ndagushimiye cyane
Madame Bernadette Dennis nawe hano mu mujyi wa Silver Spring muri leta ya Maryland mu nkengero za Washington DC nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire wakoze cyane
murakoze namwe kandi mugira amahoro
urakoze cyane nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire engineer Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nange Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Gasaro Kaburaga Karabonetse
Voice of America
Gasaro